Unbeknownst to most people, when they sit down, they tend to adjust things so that they are in the correct place for their height and for the length of their arms, so that they're comfortable.
Nasema hii imetafutwa hii na ikagundulika ni kwa sababu mtu ukiwa labda umekaa jioni huko kwenye meza ya chakula unataka kula, kuna saa nyingine sio kwamba kwa kitu kimeshowekwa pale chini, ukifika tu ukikaa unakuwa umekaa utajisikia comfortable. Lazima utataka saa nyingine ukirudishe nyuma kidogo, usogeze miguu kidogo, ifanyefanye hivi upate nafasi ya kukaa vizuri. Kwa kagundua kwamba ukiwa umeweka mpira kwenye sakafu, hata usogeza kiti inakuwa ni ngumu, kwa hiyo mtu anakuwa hayuko vizuri.
And that's why they found that when they have a rubber placemat and the plate is stuck there, the plate may be too close or it may be too far for that person's reach, so they feel uncomfortable.
Nasema ndio maana wakagundua kwamba pia hata wakati wameweka ile mats zile za kwenye meza, pia wakati wa kula chakula ikiwa imewekwa ile ambayo haihamishiki inakuwa sio nzuri, kwa sababu mtu anataka labda sahani ameserviwa ambapo iko karibu sana, akikaa hivi inakuwa sahani iko hapa na yeye mdomo wake uko hapa, kwa anataka adjust kidogo ije hapa ili akila awe vizuri zaidi.
And even though it's something simple, sitting down at the dinner table to eat your food and wanting to feel comfortable, life is not always comfortable.
Anasema inaweza kuwa ni kitu kidogo sana, huu mfano kwamba unataka ukikaa mahali kwenye meza wakati wa kula jioni ujisikie ule uhuru vizuri, nafasi ya kujinafasi. Anasema huo ni mfano mdogo, lakini ukija kwenye hali halisi ya maisha hayako rahisi namna hiyo.
Many times in this life we have to do things that are uncomfortable, out of our comfort zone, places we have to go, or new work that we have to do, or ministry that we have to stretch to do.
Anasema kwamba mara nyingi kwenye maisha huwa hatuko uhuru na hatufanyi vitu vile vinavyo, hatupati nafasi ya kufanya vile vitu ambavyo vinatupa uhuru. Kwa mfano na kazi, kila siku mtu anaweza kupata kazi mpya. Kwa kuwa ni kazi ndio inakupata, inakufanya upate mkate wa kila siku, itabidi uifanye tu hata kama saa nyingine haikufanyi wewe uwe huru. Lakini wakati mwingine kazi za kikanisa, pia misheni za kanisa, unakuta ni misheni ambazo hazikufanyi wewe uwe huru, lakini inabidi uzifanye ili kuyatimiza mapenzi ya Mungu.
But we are not called to a life of comfort, a life of luxury, a life of just taking care of ourselves. But we are called to a great commission, one of compassion, one of preaching the gospel without any fear. We are to stand tall and strong like the trees that we talked about last Sabbath.
Nasema lakini sisi hatukuitwa kwa ajili ya kuishi maisha yale ya furaha ambayo nataka yatufurahishe tu wakati wote. Tumeitwa kwa ajili ya kufanya mafundisho ya Mungu, kuyafundisha, lakini kufanya kazi za kujitolea pia. Haijalishi kwamba zinakuwa zina ugumu kiasi gani, inabidi tuzifanye pia. Kama tulivyoelezea Sabato iliyopita, kwenye somo la Sabato iliyopita, kwamba tuishi kwa ajili ya kuelekea juu kama miti. Miti ambayo ni mirefu inakuwa kuelekea juu tu.
This past week, my wife and I have been studying the book of Daniel about Daniel and his life of kingly service.
Wiki hii na mke wake walikuwa wakisoma kuhusu kitabu cha Danieli, na walisoma kuhusu mambo ya Danieli alipokuwa katika maisha yake ya kuwa kama mfalme, ya kifalme.
Jerusalem was overtaken by King Nebuchadnezzar and captives were taken away to Babylon.
Yerusalemu ilikuwa imechukuliwa na mfalme Nebuchadnezzar. And then after taking Nebuchadnezzar, who else?
After Nebuchadnezzar took over Babylon, he took some of the people from Israel that he had captured. He took them prisoner back to Babylon.
Na baada ya kuichukua Yerusalemu, mfalme yule Nebuchadnezzar aliwachukua na baadhi ya Waisraeli pia akaenda kuwapeleka kule Babylon, katika Babylon kule akawafungia gerezani.
So we have a lot to read in the Bible today. Please open up your Bibles to Daniel chapter 1, verse 4.
Nasema tunayo mambo mengi ya kusoma leo kwenye Biblia, kwa hiyo anza kufungua katika kitabu cha Danieli ile mlango wa kwanza.
Nebuchadnezzar was a wise man. He didn't destroy everyone when he took over a kingdom.
Anasema ile Nebuchadnezzar alikuwa ni mtu mwenye busara sana, kwa sababu alipoichukua alipoiteka nchi hakuweza kuadhuru, hakuweza kudhuru kila mtu.
So we start in verse 4. He chose young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and the literature of the Babylonians.
Kwa hiyo anasema kwamba tuanze kusoma kuanzia pale Daniel 1 mstari wa 4 kwamba vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme, tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao.
The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service.
Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme.
So, not only did he take the best from the kingdom, from Jerusalem in this case, he took them back to Babylon, but also he prepared them. And in his way, he felt that the wine and the meat from the king's table was the best that he could give to these wise men.
Anasema kwamba hapo ndo unapoona kwamba yule bwana Nebukadnezar alikuwa ni ana busara sana, kwa sababu sio kwamba aliwachukua tu hao vijana na wale watu wote wazuri kutoka Yerusalemu, lakini pia aliwatunza vizuri kuwaandaa kwa ajili ya baadaye. Kama hivyo alivyokuwa anahakikisha unapata divai inayotoka kwenye meza ya mfalme, unapata nyama ile ile ambayo anakula mfalme, chakula kile kile ambacho anakula mfalme.
And so how long did he wait to prepare these young men? 3 years.
Na alisubiri kwa muda akiwa anawaandaa na watunza namna hiyo kwa miaka mitatu.
If leaders today did such a thing, if they invited people to their cabinet, at least that's what we call in the United States, the cabinet, not only the people that are the most wise and knowledgeable, but also prepared them in a given time, you would be surrounded by people of knowledge, and you as a king or a president, as we call them today, would be able to make much more wise and knowledgeable choices and lead the nation.
Anasema chukulia mfano huu bwana mfalme Nebukadnezar, kama ni na leo sasa marais wa leo wangekuwa wanafanya namna hii serikali za leo, kwamba wanaita wanatoa fursa ya kuita vijana mbalimbali, watu mbalimbali, waandae kwa ajili ya maandalizi ya serikali kwa kuwatumia kipindi kinachofuata katika mabaraza yao, wakae nao, wale nao, waishi nao, wawatunze vizuri, ili baadaye sasa katika miaka labda mitatu baadaye mitano unakuta baraza zima linakuwa lina timu ya watu ambao wamejawa na maarifa na wana uzoefu mzuri.
So we continue in verse number 6. Among these were some from Judah. So where were they from? Judah.
Anasema baadhi ya basi katika hao waliokuwapo, baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria.
Yes. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names to Daniel, the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego.
Mkuu wa matoashi akawapa majina, alimuita Daniel Belteshazzar, na Hanania akamuita Shadraka, na Mishaeli akamuita Meshaki, na Azaria akamuita Abednego.
But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way.
Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme, kwa wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamuomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi.
Now, God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel.
Basi Mungu alimjalia Daniel kupata kibali na kuhuruma machoni pa huyo mkuu wa matoashi.
But the official told Daniel, "I'm afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king then would have my head because of you."
Mkuu wa matoashi akamwambia Daniel, "Mimi namuogopa bwana wangu mfalme, aliyewaagiza ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme."
Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah,
Ndipo Daniel akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Daniel na Hanania na Mishaeli na Azaria.
Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink.
Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10 na watupe mtama tule na maji tunywe.
So, Daniel had said, I will not defile myself with the meats of the king table of the king's table and I will not defile myself with wine.
Anasema kwa hiyo tunaona kwamba Daniel alisema kwamba yeye hatadanganyika na nyama inayotoka kwenye meza ya mfalme wala divai.
But what did they eat? They ate vegetables and water.
Anasema lakini mkumbo walikuwa wanakula nini? Walikula mboga mboga ambazo huko kwenye Biblia yetu inasema ni ngano pamoja na maji.
So we continue on verse 13. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food and treat your servants in accordance with what you see.
Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. So ukatutendee sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona.
So he agreed to this and tested them for 10 days.
Anasema kwa hiyo hapa naona kwamba alikubali kwa mfalme bwana wa matoasha alikubali kuwajaribu akawapa ile mboga mboga na ngano pamoja na maji kwa muda wa zile siku 10.
At the end of 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food.
Anasema baada ya zile siku 10, wao walikuwa wale wao kina Danieli walionekana wakiwa wamependeza zaidi, wamenawiri zaidi kuliko wale waliokuwa wakila kile chakula kutoka kwenye meza ya mfalme.
So the guard took away their choice food and wine that they were to drink and gave them vegetables instead.
Basi akawasikiliza katika jambo hilo akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme.
To these four young men God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds.
17. Basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yake na ndoto.
At the end of the time set by the king to bring them in, the chief official presented them to Nebuchadnezzar.
Hata mwisho wa siku zile alizoagiza mfalme na kuwaingiza, mkuu wa matoashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebuchadnezzar.
The king talked with them and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. So they entered the king's service.
Naye mfalme akazungumza nao na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Haniana, Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme.
Now, just to sum up, Jerusalem was taken by Nebuchadnezzar. These men of Judah were taken as prisoners to Babylon. They had determined that they will not defile themselves with the meat of the king's table nor the wine. They asked for vegetables and water, and in faith those that oversaw them said, okay. He was nervous. He thought, if these guys look bad, the king's going to chop off my head. But he let them do it.
Anasema kwamba baada ya zile kukaa zile siku 10 za majaribio, na hatimaye walienda katika mbele, walienda mpelekwa mbele ya mfalme wakiwa na wale vijana wengine wote, lakini wale vijana wengine ambao walikula kile chakula kizuri kutoka katika meza ya mfalme bado walionekana wana afya mbovu, na hapo ndipo kwamba tunaona kwamba hao akina Danieli kwa kwao walikuwa wakimwamini Mungu na walimhakikishia yule mkuu wa matoashi kwamba awajaribu na ataona kwamba nani atakaye kuwa bora. Na tunaona kwamba walipofika mbele kwa mfalme akaona bado wao ni bora, na ambapo tutaenda kusoma katika 20 itaelezea zaidi.
And so in verse 20, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in the whole kingdom.
Ambapo 20 nasema, na katika kila jambo la hekima na ufahamu aliyowauliza mfalme, akaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake.
So they were faithful to God.
Kwa hiyo walikuwa wana imani kwa na Mungu wao.
Was he faithful to them?
Na Mungu naye akawa na imani kwao.
Yes.
Ni swali anauliza,
je, Mungu God give them?
Mungu aliwapa nini zaidi wao?
Wisdom and understanding.
Busara na uelewa.
How much?
Kiasi gani?
Just a little bit.
Aliwapa kidogo tu wao.
Did the enchanters come before Nebuchadnezzar and Daniel come before Nebuchadnezzar and he said, "Ah, oh, they're almost the same."
Nafikiri kwamba wale waganga na wachawi walivyokuja mbele ya mfalme walionekana wakiwa wanaelewa sawa na busara sawa kama na wakina Danieli.
Not even close.
Ilikuwa hakuna hata ukaribu.
They were 10 times better than everyone else.
Walikuwa wao walikuwa wanaelewa na busara zaidi mara 10 zaidi ya watu wengine wote.
Be faithful.
Kuwa na imani.
Even under duress.
Hata kama ukiwa umeshakamatwa umefungwa kamba lakini kuwa na imani.
Was it easy to be a prisoner in Babylon?
Sio kazi rahisi. Nafikiri kwamba ilikuwa ni kazi rahisi kuwa mfungwa kule Babylon.
Was it easy to stand up and say I will not defile my body with the unclean meats and the wine from the king's table?
Nasema utafikiri ilikuwa ni kazi rahisi sana pale mbele ya kusimama pale mbele kwamba ukatae chakula ambacho kinatoka katika meza ya mfalme.
For believe me, the one that oversaw Daniel, Meshach and his friends, he knew he could get his head chopped off, but they also knew that the penalty would be death.
Anasema kwamba yani katika hali ya kawaida ya kibinadamu lazima tuamini kwamba wale yule mkuu wa matoashi alikuwa na haki ya kuogopa.
So it was a very serious thing for them to step up in such a manner of faithfulness.
Lakini wao walisimama kwa imani na wakamshawishi mkuu wa matoashi na mkuu wa matoashi akakubali na kweli ile imani ililipwa.
Okay, let's look at Daniel chapter 2.
Twende katika Daniel mlango wa pili.
So Nebuchadnezzar later he had a dream.
Anasema mfalme Nebukadreza alikuwa na ndoto yake wakati akifanya haya yote.
And this dream troubled him a lot.
Lakini hii ndoto yake imekuja ikamgharimu sana.
But by the time he woke up and by the time his advisors came, the magicians and the wise men, the people that counseled him, he'd forgotten the dream.
Anasema lakini wakati walipokuja wale watu waganga na wale wachawi kwa ajili ya kuja kumshawishi mfalme na Nebukadreza, walikuja walimfanya mpaka sasa na yeye akasahau ile ndoto yake.
And so he said, I not only want you to tell me the interpretation of my dream, but I want you to tell me my dream.
Anasema ambapo alipojisahaulisha ni pale alipoambia kwamba sijawaita hapa tu mje kuniambia kunitafsiria ndoto yangu, lakini nahitaji nyinyi mniambie ndoto yangu.
They all shook their heads saying, no, there's nobody in the world who can do that. Somebody may give you an interpretation of your dream, but how are we to know what you dreamed if you don't know what you dreamed?
Wale waganga na wachawi walimshangaa sana yeye, wakashangaa kwamba ni rahisi kwamba mtu aje akutafsirie ndoto yako ni kitu cha kinawezekana. Lakini hakuna mtu ambaye atajua ndoto yako ni nini iliyoko kichwani kwako.
But Daniel was one of those men.
Anasema lakini Daniel alikuwa ni mmoja kati ya wale watu waliokuja kumshauri.
And we start in verse 19. Chapter 2 verse 19.
Tukianzia pale hii mlango wa pili mstari wa 19.
During the night the mystery was revealed to Daniel in a vision.
Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni.
Then Daniel praised the God of heaven.
Ndipo basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni.
And verse 20, and said, "Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are his."
Danieli akajibu akasema, "Nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake."
He changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning.
Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa.
He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with him.
Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri. Huyajua yaliyo gizani na nuru hukaa kwake.
I thank you and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and power. You have made known to me what we asked of you. You have made known to us the dream of the king.
Nashukuru na kuhimidi, ee Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo kanijulisha hayo tuliyoyataka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme.
For Daniel was one of the faithful.
Daniel alikuwa ni mmoja kati ya wale watu ambao walikuwa waaminifu.
And he stood there with many of the unfaithful.
Lakini alikuwa pale akisoma na watu wengine ambao walikuwa si waaminifu.
There were sorcerers there, there were magicians there, there were all sorts of people from pagan nations doing pagan practices.
Walikuwa watu wengi pale ambao walikuwa hawamwamini Mungu, wapo waganga na wachawi.
But God revealed the dream to Daniel, and what is the first thing that Daniel does?
Lakini bado Mungu akayatendea, akampa Danieli maono. Na ni kitu gani cha kwanza sasa ambacho Danieli alifanya? Ni swali.
He says a prayer of thanks to God for revealing the meaning, for revealing the dream and the meaning.
Alifanya maombi akamshukuru Mungu kwanza kwa ajili ya kuweza kumuonyesha ndoto na maana yake.
And so he reveals it to the king. Let's look at Daniel chapter 2, starting with verse 31.
Anasema twende tukasome sasa tupate kujua zaidi kwenye Daniel ili mlango wa pili ukurasa wa 32.
So, we'll start there. You looked, O king, and there before you stood a large statue, an enormous, dazzling statue, awesome in appearance.
Na sanamu hii, kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake ni mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba.
The head of the statue was made of pure gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, and its feet of iron and partly of baked clay.
Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake ni cha mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba.
While you were watching, a rock was cut out, not by human hands. It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them.
Miguu yake ni ya chuma na nyayo zake za... Which verse is that?
34.
Miguu yake ni ya chuma na nyayo zake ni miguu yake ya nusu chuma na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo likaivunja vipande vipande.
Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were broken to pieces at the same time and became like chaff on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace, but the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth.
Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja vikawa kama makapi na ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa likaijaza dunia yote.
I know of other rock not cut by human hands that has a powerful effect upon the people of God and man.
Anasema anafahamu baadhi ya mawe ambayo yamekatwa tu na binadamu lakini yana nguvu kubwa kati ya Mungu ya binadamu na Mungu.
This rock in this prophecy comes flying down and smashes the feet of the statue, and all of the statue crumbles into pieces. All of these different levels, the gold, the silver, the bronze, the iron, and the iron mixed with baked clay represent different kingdoms of the earth.
Anasema kwamba lile jiwe ambalo lilikuja likalipiga lile sanamu sasa. Likasanamu likavunjika vunjika katika zile shaba, dhahabu, fedha na maina nyingine za madini ambayo ilikuwa imetengeneza. Lipovunjika sasa ikaja ile lipovunjika vunjika pale ilikuwa inamaanisha kwamba falme nyingi zilizopita zilikuwa zimesha vunjwa vunjwa.
Kingdoms are not to be feared.
Ufalme sio kitu cha kuogopa.
They may destroy the body but they cannot destroy the soul.
Wana ufalme unaweza kuharibu mwili lakini hauwezi kuharibu imani iliyo nafsi.
But as sin remains in our lives, so too are different levels of gold, silver, bronze, iron, and iron mixed with clay.
Nasema kwa maana hiyo ni kwamba sasa sisi hapa maisha yetu yakiwa kila siku maisha yetu ni ya kidhambi, ina maana sasa tunakuwa tumechanganya vitu vingi. Sasa kuna dhahabu humo ndani, kuna fedha, kuna kila kitu, hizo ni dhambi nyingi ambazo ziko ndani ya maisha yetu.
These other types of kingdoms within are difficult to destroy, and one would say impossible to destroy without the intervention of God.
Anasema dhambi zetu ambazo wakati mwingine tunakuwa ziko ndani yetu sasa ni ngumu sana, ndo falme zenyewe ni ngumu mno kuzivunja kama utakuwa una nguvu ya kimungu.
So what other rocks were not cut by human hands and have the power to destroy kingdoms within?
Unasema unafikiri sasa ni jiwe gani lingine ambalo linaweza likavunja nguvu likavunja
the rock?
Yeah, cut what other rocks that were not cut by human hands can destroy those kingdoms of sin within?
Anasema unafikiri ni jiwe gani lingine ambalo litakuwa limekatwa na binadamu ambalo linaweza likarushwa kwenda kuvunja sasa zile falme za dhambi katika nafsi za binadamu?
We heard a wonderful song this morning about the law of God.
Tumesikia wimbo mzuri sana asubuhi hapa ni kuhusu namna gani Mungu anavyotupenda.
Was that law written on something as thin as paper?
Anasema sheria hiyo nafikiri ilikuwa imeandikwa kwenye kitu chepesi tu kama karatasi.
That will be worn out and gone in no time.
Au labda alikuwa yametolewa tu ni maonyo yakazunguka baadaye yakaachwa yakapotea.
Was that law written or carved into pieces of wood?
Au labda ile sheria iliandikwa kwenye upande wa mbao labda au wa mti wakachonga chonga pale wakaweka yale maandishi.
Which can be burned with fire and gone forever.
Ambao mti ule unaweza kachomwa moto ukaungua na baada ya hapo ukawa ndo biashara yake imeisha, hakuna ukumbusho wote uliobaki.
They were not.
Hapana.
They were inscribed by the finger of God upon stones cut without human hands from the mountain.
Anasema walikuwa yaliandikwa maneno hayo yaliandikwa au amri hizo zilikuwa zimeandikwa na mkono wa Mungu mwenyewe zikarushwa kutoka kwa Mungu ndo zikaja huku kwetu.
This is a parallel of what we are talking about in Daniel. These kingdoms are of earth. These kingdoms will be destroyed. But I am talking about kingdoms of sin that can establish themselves within. But the law of God is to identify those things so we know what they are.
Anasema huo ni mfano alikuwa anatoa ambao unaendana na maisha haya ya Danieli jinsi walivyokaa, ambapo sasa ni vitu ambavyo ni kitu ambacho tunaweza kupata sasa mawe kutoka mbinguni ambaye atarushwa kuingia katika nafsi zetu ili yavunje zile falme zote za dhambi.
By the power of Christ, he is the one who unified from us who is sinfulness through him who is righteousness. He bridged the gap between earth and heaven. When we come and claim his sacrifice on the cross for our sins.
Anasema kwamba yeye ndio aliyeko katikati, ni daraja letu yeye Mungu sasa. Katika yuko katikati kati ya daraja kati ya mbinguni maisha ya kimungu, yani pia haya maisha ya kidhambi. Yeye ndio anayetuvusha sasa na uwezo wa kurusha jiwe likavunja zile falme zetu zote za kidhambi na hatimaye tukaweza kuishi maisha ya kimungu.
For when we are united with the Father through the blood of Christ and the indwelling of the Holy Spirit, that law is sweet. And it smashes the sin out of our lives into pieces just like this illustration of the kingdoms of earth.
Nasema maana yake ni kwamba sisi tunakuwa tu kwa uhusiano huu atakao kuwa nao sasa. Inakuwa sasa yeye tukiwa na imani na kwa Mungu, yeye naye ataweza sasa kutusaidia sasa kutuunganisha na atarusha sasa lile jiwe ili kuvunja zile falme zetu zote za dhambi ndani ya mioyo yetu na tuweze kuwa tumeunganishwa na Mungu.
But back to this prophecy. Let's start again in verse 36.
Anasema tuendelee na ushuhuda huu huu lakini twende tukaanze kusoma 36.
Yes. This was the dream and now we will interpret it to the king.
Kwa hiyo ukianzia mstari wa 36 anasema hii ndio ile ndoto nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme.
You, O king, are the king of kings. The God of heaven has given you dominion and power and might and glory.
Wewe mfalme, mfalme wa wafalme. Wewe Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo wa nguvu na utukufu.
In your hands he has placed mankind and the beasts of the field and the birds of the air, wherever they live, he has made you ruler over them all. You are the head of gold.
Na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama na kondeni, wakondeni na ndege wa angani, amewatia mkononi mwako. Naye amekukamilisha juu ya hao wote. Wewe u kichwa kile cha dhahabu.
After you another kingdom will rise, inferior to yours. Next, a third kingdom, one of bronze, will rule over the whole earth.
Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakao itawala dunia yote.
Finally, there will be a fourth kingdom strong as iron, for iron breaks and smashes everything. And as iron breaks things to pieces, so it will crush and break all the others.
Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja huvunja vitu vyote na kuvishinda. Na kama chuma kitesavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja na kuseta.
Just as you saw that the feet and the toes were partly of baked clay and partly of iron, so this will be a divided kingdom. Yet it will have some of the strength of iron in it, even as you saw iron mixed with clay.
Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope.
And the toes were partly iron and partly clay, so this kingdom will be partly strong and partly brittle.
Na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika.
And just as you saw the iron mixed with baked clay, so the people will be a mixture and will not remain united any more than iron mixes with clay.
Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo.
In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever.
Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizo zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele.
This is the meaning of the vision of the rock cut out of the mountain, but not by human hands, a rock that broke the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold to pieces. The great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true and the interpretation is trustworthy.
Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lililochongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika
na tafsiri yake ni thabiti, Danieli na wenzake wapewa nyadhifa.
Then King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him.
Ndipo Nebukadreza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Danieli, akatoa amri wamtolee Danieli sadaka na uvumba.
The king said to Daniel, "Surely your God is the God of gods and the Lord of kings and a revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery."
Mfalme akajibu akamwambia Daniel, "Hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii."
Then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men.
Basi mfalme akamtukuza Daniel, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu wa jeshi ya wote wenye hekima na Babeli.
Moreover, at Daniel's request, the king appointed Shadrach, Meshach, and Abednego administrators over the province of Babylon, while Daniel himself remained at the royal court.
Tena Danieli akamwomba mfalme, naye akawaweka Shadraka na Meshaki na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli. Lakini huyo Danieli alikuwa akiketi katika lango la mfalme.
And so we see that Nebuchadnezzar recognized the position, the power, the might, the knowledge, the foresight of God in the situation.
Hapa tunaona kwamba mfalme alianza kutambua sasa nguvu ya kimungu.
And through this situation, he honored Daniel and placed him in the highest position controlling Babylon.
Na katika hali hiyo sasa ndipo mfalme akaamua mchukue Daniel sasa akae katika sehemu ya juu katika ufalme ule wa Babeli.
But as we've talked about in previous sermons in Daniel chapter 3, things change.
Lakini kama tulivyosoma katika chapter zilizopita, mambo yalikuja kubadilika baadaye.
The same Nebuchadnezzar who acknowledges God's power with this dream changes.
Anasema kwamba hapa ndio tunaona sasa mtu yule mfalme yule ambaye alikuwa hataki nguvu ya kimungu wala haitambui kabisa, mawazo yake na ndoto zake sasa zimebadilika.
So in his dream on the bed there were different levels. There was gold, silver, bronze, iron, and then iron mixed with clay.
Katika ndoto zake za awali ilikuwa ni kwamba kuna dhahabu, kuna chuma, kuna fedha na udongo.
But in Daniel chapter 3, we see Nebuchadnezzar make a statue for himself, a real statue.
Lakini baadaye tunaona kwamba katika hii mlango wa 3 tunaona kwamba mambo yalibadilika, Nebuchadnezzar akatengeneza sanamu ambalo ni la kwake yeye, linaonyesha yeye kama yeye mwenyewe.
And what did he make this statue from? Was it a clay statue?
Na alitumia nini kutengeneza ile sanamu ambayo ilikuwa ikifanana na yeye?
Maybe it was a little bit short on change, a little bit short on money, so he made it from iron.
Nasema labda alikuwa hana pesa, kwa hiyo akatumia akatengeneza kwa kutumia chuma.
Now maybe he got a little bit more and he made it of bronze.
Labda alipata pesa nyingi akatengeneza sanamu hili kwa kutumia shaba.
What was the statue made from?
Alitengeneza ile sanamu kwa kutumia nini? Gold.
It was made of gold from head to toe.
Alikuwa ametengeneza sanamu ile kwa kutumia dhahabu kutoka kwenye kichwa mpaka mguuni.
So, apart from his dream, he created something real. He created a 90 feet, that's about 30 meters tall. That's a very tall statue, and 9 feet wide is approximately 3 meters wide. All gold.
Kwa hiyo baadaye sasa ndoto yake ikaje ilivyokuwa inaanza kupotea, akatengeneza sanamu kubwa, refu la mita karibia 10 na upana wa 3, ambao lote lilikuwa limetengenezwa kwa kutumia dhahabu.
And all the people gathered on the plain of Dura, and this statue was on the plain of Dura, this tall golden statue.
Na watu wote walikuwa wakienda pale juu kilimani kwa ajili ya kwenda kuliabudu sanamu lile.
And the people were told, when the various instruments play, you are to bow down and worship this golden image.
Na watu waliambiwa kwamba wakati ala za muziki zitakuwa zikilia, watu wote ilibidi wasujudie chini kwa ajili ya kusujudu ile sanamu.
So the image was his own image. It was a statue of Nebuchadnezzar himself, representing both himself and the kingdom that he dominated.
Anasema na sanamu lile lilikuwa likionyesha sura halisi ya mfalme Nebuchadnezzar mwenyewe.
And he demanded worship of his people.
Na alikuwa akitaka watu wale watu wake wote ile imaya yake waliabudu.
No greater example of statism than this worship of the state.
Hakuna mfano wowote ambao tutotoa kuhusu taifa ambalo lilikuwa linaabudu kwa naabudu kwa njia moja taifa zima zaidi ya mfano huo mfalme Nebuchadnezzar.
So the music played, everyone bowed down except for 3.
Anasema kwa hiyo pale watu wakawa linaanza sasa muziki ukianza kuimba watu wote wanaanguka kifudifudi wanaliabudu sanamu lile kasoro watu watatu tu.
Shadrach, Meshach and Abednego refused to bow down.
Lakini kasoro watu watatu hao ambao ni Shadrach, Abednego na
Shadrach, Meshach and Abednego.
Shadrach, Meshach na Abednego. Wao ndio walikataa. Watu wote walilala chini.
So remember, he had placed them in a high position as part of the government over Babylon.
Nasema lakini hapo sasa unakumbuka kwamba wao walikuwa ni moja kati ya watu wakubwa katika serikali ile ya Babeli.
So when they were pointed out, these guys are not bowing down, they were brought to Nebuchadnezzar and he was angry and they were told again, when the different instruments play, when the music plays, you are to bow down or I'm going to throw you into the fiery furnace.
Anasema pia lakini walikapelekwa wakamata wakapelekwa kwa mfalme na mfalme alikasirika sana ambako akawaeleza tena akawaambia kwamba siku zote muziki utakapoanza kupiga tu matakiwa nyinyi na nyinyi msujudu muabudu sanamu lile kama watu wengine wanavyofanya.
So they were, this is an important lesson, they were faithful, they were brought forward and given an opportunity to sin a second time. He said, bow down when the music plays, worship the golden image, and their response was the same.
Nasema lakini kumbuka namna gani walivyokuwa na imani, walipelekwa pale mara nne, wakiambiwa kwamba muziki ukipiga wanatakiwa wasujudu sanamu lile, lakini walikataa siku zote jibu lao lilikuwa lile lile la hapana hawatafanya hivyo.
They said something that has always struck me as one of the most important things in the Bible. They said, in faithfulness, God is able to save us from your hand, O King, but even if he doesn't, we are not going to bow down.
Anasema katika maneno ya msingi sana ambayo ya kushika katika Biblia nzima pia, ni maneno ambayo walimwambia mfalme. Walisema kwamba sisi hatutaliabudu sanamu hilo, na kama ukisema ukitukamata tutupe kwenye moto, sisi Mungu atatuokoa, na kama asipotuokoa pia bado God
is able to save us, but even if he doesn't save us, we will still not bow down.
Yeah, kwa hiyo akakataa, akasema akiwatupa kwa akiwaangamiza, akisema waangamize kwenye moto, Mungu atawaokoa, lakini hata pia Mungu asipowaokoa, hawatakubali kuliabudu sanamu lile.
And so, they were thrown in the fiery furnace.
Kwa hiyo wakatupwa kwenye ule moto.
Even the soldiers that took them up to the entrance of the furnace, because the furnace was so hot, the soldiers that threw them in, those three men died.
Anasema wakatupa kwenye moto, pamoja na wale wanajeshi pia waliowatupa, nao walikufa.
But then, Nebuchadnezzar is the one looking into the flames of the furnace, and he says, didn't we throw three men in there? I see 4 and the 4th looks like the son of man.
Anasema kwamba wakati mfalme sasa amekaa anaangalia kwenye ule moto akaona kama vile kuna watu 4 akasema lakini mbona kama vile tulitupa watu 3 lakini kuna mtu mwingine 4 ambaye anaonekana ni mtoto wa binadamu.
Who is with you in the fires?
Akauliza huyo mwingine aliyeko 4 kwenye moto ni nani?
Christ is with you.
Asema, Yesu alikuwa pamoja nao.
So the king shouted out, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. He knew this. He knew they were servants of the Most High God. He said, come out. Come here.
Anasema basi mfalme pale akaanza kupiga kelele, akaita kwamba, akasema kwamba, njoni, njoni huku kwangu.
And so they came out. They weren't burned. Their clothes weren't burned. Even the hairs on their body weren't burned.
Na ndipo wakatoka wakaenda kwa mfalme tena ambapo walikuwa hata nguo yao haijaungua, hata nywele, hata vinyweleo, hakuna kitu kilichoungua.
Turn in your Bibles to Daniel chapter 3 verse 28.
Sasa fungua Biblia yako katika Daniel mlango wa 3 mstari wa 28.
Then Nebuchadnezzar said, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Notice, it's him. He says, defied the king's command, and he is the king. He's giving praise to them now for standing up for God and defying himself. That is recognition.
Anasema kwamba Nebukadnezar akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumainia, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao mwenyewe. Sasa akawa anaelezea hapa, anasema kwamba, kumbuka hapa inaonyesha kwamba ni mfalme mwenyewe sasa anaanza kusema kwamba atukuzwe Mungu wa Shadrach, Abednego na Meshach. Kwa sasa hapa ile ndoto yake ndo alipokuwa anasema kwamba alikuwa ajui ndoto yake, na ndoto yake ndo inaanza kupotea kwa ajili ya hao watu ambao walikuwa na imani.
And so we see the second lesson of Nebuchadnezzar.
Tunaona somo la pili kwa juu ya mfalme huyu Nebuchadnezzar.
First, his dream, the interpretation, and he recognizes Daniel, he recognizes the interpretation, but then he turns a completely 180. He goes, oh, this is the kingdom, I'm just the head of gold, and others will come after me. And then he takes one step aside and he said, no, I'm not going to be the head of gold, I'm going to be the entire statue from beginning to end, and my kingdom of this earth will last forever.
Anasema kwamba ya kwanza ilikuwa ni pale tumeona kwamba alipoanza kuitambua ndoto, akawasikiliza wakina Danieli, akawaelewa, wakamtafsiria. Lakini baadaye akatoka hatua mbili, akasema kwamba hapana, kama ni hivyo Mungu wa milele, hata mimi pia naweza kuwa Mungu wa milele, nitatengeneza sanamu ambayo itakuwa linafanana na mimi. Kwa hiyo hata nikifa lile sanamu litaendelea kubaki, watu waliabudu, lakini bado ilishindikana.
And then at the end of this lesson, he sees the faithfulness of Shadrach, Meshach, and Abednego, being faithful to stand, being faithful in the second temptation, standing in the fire with one like the Son of God, coming out of the fire, and then Nebuchadnezzar recognizes their God, recognizes their faithfulness, that it is true.
Anasema somo la wengine tunalipata hapa sasa, tunaona kwamba ni namna gani amejifunza sasa kwamba Mungu wa Shadrach na Abednego na Abednego kwamba ni Mungu mwenye nguvu ambaye amewajaribu, aliwaambia kwamba kwa mara ya kwanza atenda hata vitisho vya mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, lakini yote hiyo hawakulisimama katika imani yao, na ndipo mwishoni akaja akakubali kwamba Mungu wao kweli ni Mungu mwenye nguvu ambaye ameweza kuwatetea na akamtuma malaika wake aje awaokoe kutoka kwenye moto.
And so we come to the third lesson of Nebuchadnezzar.
Na sasa tunakuja katika somo la tatu kutoka kwa Nebuchadnezzar.
This was also a dream that Nebuchadnezzar had. He saw this very large tree, the branches stretching out.
Nebuchadnezzar alikuwa na ndoto yake nyingine ambapo aliona huu mti, aliona mti mkubwa sana ambao una matawi makubwa pia.
The birds of the air stayed in the trees. The trees were filled with fruit that fed all. The beasts were allowed to enjoy the tranquility under the tree.
Mti ulikuwa ni mkubwa sana, ulikuwa na matunda mengi ya kutosha kulisha. Ndege walikuwa wanapenda kwenda kukaa pale wazuri. Nyuki nao walikuwa wametengeneza mizinga yao kule.
But then this grand magnificent tree was cut down.
Lakini mti ule mkubwa sana wa ajabu ulikuja ukakatwa.
But it wasn't destroyed completely. The stump was left there.
Lakini ulikuwa ule mti haujakatwa kabisa ili uishe, sababu kile kisiki chake kilikuwa kimebaki pale.
And so Nebuchadnezzar called Daniel back and asked for an interpretation of this dream.
Na ndipo pale sasa mfalme akamuita Daniel akamwambia naomba unitafsirie hii ndoto.
And this tree, he said, Daniel said, was the kingdom, was Babylon, was the kingdom of Nebuchadnezzar.
Anasema na Daniel akamsaa akatafsiri ndoto ile akamwambia ile ilikuwa ni ufalme ule wa Babeli.
And so, we start in Daniel chapter 4 verse 27.
Kwa hiyo sasa tuende kusoma katika Daniel mlango wa 4 ile mstari wa 27.
Daniel told that the kingdom was Babylon, was Nebuchadnezzar's kingdom, and it would be cut down.
Daniel akaambiwa kwamba mti ule ni ufalme wa Babylon ambao ni ngumu kukata.
But the reason that in the dream the stump remained was that when Nebuchadnezzar recognized that heaven rules, he acknowledged that, then the kingdom would be restored.
Anasema sasa pale mfalme Nebuchadnezzar kupitia kile kisiki maana yake ni kwamba ilikuwa ni baadhi ya mizizi ambayo ilikuwa ni sheria kutoka mbinguni zilikuwa zimebaki. Kwa hiyo hata baadaye sasa zikaja ufalme ukarudishwa.
And so we read in verse 27, therefore, O king, be pleased to accept my advice, renounce your sins by doing what is right, and your wickedness by being kind to the oppressed. It may be that then your prosperity will continue.
Kwa sababu hiyo, e mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini, uende ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha.
And in verse 29, 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon,
mstari wa 29, baada ya miezi 12 alikuwa akitembelea ndani ya jumba la kifalme katika Babeli.
He said, is not this the great Babylon I have built as the royal residence by my might, power, and for the glory of my majesty?
Mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa niliojenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uweza wa nguvu zangu ili uwe utukufu wa enzi yangu?
The words were still on his lips when a voice came from heaven, this is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you.
Hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, e mfalme Nebukadreza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondoka kwako.
You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like cattle. 7 times will pass by you until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone he wishes.
Nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati 7 zitapita juu yako. Hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa mwanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote.
Immediately, what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. He was driven away from people and ate grass like cattle. His body was drenched with the dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle and his nails were like claws of a bird.
Saa hiyo hiyo, jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadreza, alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake uliloa maji kwa umande wa mbinguni. Hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Nebukadneza amsifu Mungu.
And this is Nebuchadnezzar speaking in verse 34. At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and my sanity was restored. Then I praised the Most High. I honored and glorified Him who lives forever. His dominion is an eternal dominion. His kingdom endures from generation to generation.
Hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadreza, nikainua macho yangu kuelekea mbinguni. Fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishiye milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi.
Verse 35, all the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back his hand or say to him, what have you done?
Mstari wa 35, na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, sio kitu. Naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani. Wala hapana awezaye kuzuia mkono wake, wala kumuuliza unafanya nini wewe?
Verse 36, at the same time that my sanity was restored, my honor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom. My advisors and nobles sought me out, and I was restored to my throne and became even greater than before.
Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari zangu zikanirudia. Na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta, nami nikathibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi.
And finally, now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of Heaven, because everything he does is right, and all his ways are just, and those who walk in pride, he is able to humble.
Basi mimi Nebukadreza namhimidi mfalme wa mbinguni, namtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili, na wale waendao kwa kutakabari yeye aweza kuadhili.
This must have been a very difficult lesson, but one that Nebuchadnezzar needed.
Anasema hili litakuwa ni moja kati ya masomo magumu sana ambayo Nebuchadnezzar alipata, lakini ni pale ambapo ni kwa sababu alikuwa akilihitaji.
He walked in pride saying, I am the one who has created this kingdom, and it is by my majesty that it exists.
Kwa sababu alikuwa akitembea akijisifu kwamba yeye ndiye aliyetengeneza ufalme ule, na ni kwa sababu ya nguvu zake yeye ndio maana nchi ile ilikuwepo.
But in the end, in verse 37, he says, those who walk in pride, he is able to humble.
Lakini katika mstari wa 37 anasema mwenyewe kwamba wale ambao wanatembea kwa kujisifu sana ana uwezo pia wa kujinyenyekeza.
We will quickly go through the last two reigns within Babylon, and that is Belshazzar. So, we will read in Daniel chapter 5, 1 to 6. Turn to Daniel chapter 5.
Soma sasa, tusome kutoka Daniel yule mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6 tutasoma hapa.
Belshazzar is the son of Nebuchadnezzar.
Sasa hapa tunaenda kujifunza kuhusu ufalme mwingine ambao ni wa Belshazzar, ambaye ni mtoto wa mfalme Nebuchadnezzar.
So, in verse 1, King Belshazzar gave a great banquet for 1,000 of his nobles and drank wine with them.
Belshazzar mfalme aliwafanyia wakuu wake elfu karamu kubwa, akanywa divai mbele ya elfu hao.
We've read different parts of the Bible in which wine is used as an illustration of deception or of iniquity.
Deception
being tricked to, an iniquity of sin.
Anasema kwenye sehemu kibao katika Biblia kwamba imekuwa tukisoma kwamba divai huwa inatumika kama kitu cha ajili ya kuwachanganya watu au kuwavuruga waweze kuingia katika dhambi.
Here they're having a banquet and they're drinking excessively.
Na hapa wanaonekana kwamba walikuja katika wakati ambao wakanywa sana ili waweze kuingia katika mtego huo.
In verse 2, while Belshazzar was drinking his wine, he gave orders to bring in the gold and silver goblets that Nebuchadnezzar his father had taken from the temple in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives and his concubines might drink from them.
Belshazzar alipokuwa akionja ile divai akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lililokuwa Yerusalemu ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea.
So they brought in the gold goblets that had been taken from the temple of God in Jerusalem, and the king and his nobles, his wives and his concubines drank from them.
Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwa Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea.
As they drank the wine, they praised the gods of gold and silver, of bronze, iron, wood and stone.
Wakanywa divai wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe maandiko ukutani.
Now even though this is not directly pointing towards the statue, the various kingdoms of men, notice that a lot of the things that they were praising do parallel the symbolism of those kingdoms, the gold, the silver, the bronze and the iron.
Unasema hapa tena tunaona kwamba ilikuwa ni kwamba kile ule wamesharudi kwenye kuabudu, kuacha kumwabudu Mungu. Kwa sababu hapa hawaabudu sanamu lakini wanaabudu vitu vile vile ambavyo kuna dhahabu, fedha, shaba, chuma na mti na mawe. Vitu ambavyo ni vinaendana na vile vile vya ufalme wa baba yake.
For just as they are praising these metals that man desires, that man values, so too do men desire power and praise the state. They praise kingdoms.
Nasema hapa wanaabudu vitu vile vile, waendelea kuabudu vitu vile vile ambavyo vimepewa thamani na mwanadamu. Kwamba wameona wao kwamba chuma, dhahabu nini ni vitu vya thamani zaidi, kwa hiyo wanaona ubora wa viabudu.
If you were walking down the street and you saw a man in rags and he's standing there and he's saying, "I am the king. I am the president."
Anasema kwamba sasa kwa mfano itakuwaje sasa hivi labda utembea hapa ukute mtu hapo barabarani amevaa nguo tu za ajabu ajabu zimechakachakaa, alafu anaimba anajisifia kwamba yeye ndio mfalme, yeye ni rais, yeye ni Mungu, utamuelewaje?
You would say, "Oh, that man is crazy."
Utasema tu huyu jamaa huyu akili zake ni cha, atakuwa hayuko vizuri.
But you, the same you, can turn on the television and see someone standing in front of some stadium saying, "I am the king, I am the president," and somehow you believe him.
Lakini anasema wewe ambaye uliacha kumwamini yule bwana aliyevaa nguo chafu pale na nini, unaweza ukaingia sasa hivi ukafika nyumbani ukawasha TV ukakuta mtu amesimama kwenye uwanja mkubwa kama Sheikh Amri pale anahutubia, anasema mimi ndiye rais wa nchi hii, mimi ni mfalme, lakini mtu yule ukamwamini kwa sababu ni amevaa vile alivyovaa.
Power exists only because it stands upon the backs of those who believe.
Nasema nguvu inakuja pale itakapopewa thamani na wale watu ambao wanaiamini.
If you don't believe the man by the side of the road, do not believe the liar on television, because there is only one king. He has an eternal kingdom and it is above all other kings.
Anasema kwamba kama ulishindwa kumwamini yule mtu uliyemkuta barabarani ambaye amevaa nguo zilizochakachakaa tu, vile vile pia kama ukiwa ukikosa imani pia unaweza usimwamini hata yule wa kwenye TV, kwa sababu kuna mfalme mmoja tu ambaye yeye yuko juu.
And just as in the first vision of Nebuchadnezzar, the rock cut with no human hands comes and smashes the feet, those are all the kingdoms of earth. Will this kingdom last? Will this nation last? Will the Roman Empire last? Did it last? Did the Greece Empire last? Did it last? None of them lasted. Our King Eternal will smash all earthly kingdoms and establish his reign forever.
Anasema na hiyo ndio maana sasa unaweza kwenye ule tulikotoka kusoma kwenye maandiko kwamba lilirushwa jiwe kutoka huko likaja kuvunja falme zote. Kwa hiyo hata akiwa mfalme hii ambayo ni ya alikuwa amevaa nguo mbaya chafu,
mfalme yule alikuwa kwenye TV wote, likirushwa jiwe linavunja hizo falme zote.
And Belshazzar gets a very strong message at the end of his life.
Na Belshazzar alipata ujumbe ambao ulikuwa ni mzito sana katika nyakati zake za mwisho.
Here it is on verse 5. Suddenly the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall near the lampstand in the royal palace. The king watched the hand as it wrote.
Anasema ujumbe huo ni kama inavyosomeka katika ile mstari wa 5. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mikono wa mwanadamu vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme mahali palipo kikabili kinara, naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika.
His face turned pale and he was so frightened that his knees knocked together and his legs gave way.
Ndipo uso wa mfalme ukambadilika, fikira zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana.
He's very troubled by what he sees the hand right on the wall.
Anasema aliingia kwenye shida kubwa sana kwa sababu ya kuona kile kiganja cha mkono kilichokuwa kinaandika katika ukuta wake.
He doesn't know what to do, but later his wife comes and says to him, "Your father Nebuchadnezzar had a wise man who could interpret dreams. His name was Daniel."
Alipata wakati mgumu, lakini ndipo mke wake akaja akamwambia kwamba baba yako mfalme Nebuchadnezzar alikuwa na mtu ambaye alikuwa ni mahiri sana katika kutafsiri ndoto.
And so he called him to interpret this.
Akamuita Daniel aje aitafsiri ndoto ile.
Daniel said,
Daniel akasema,
Daniel was saying to him, "Do you remember what happened to your father? How he went crazy? How he was in the field like an animal for 7 years, eating like a cow. You remember that?"
Anasema Daniel alipofika akamwambia kwamba unakumbuka baba yako alikuwa kwenye matatizo makubwa kwa sababu alikuwa ametupwa kule kondeni akila kama wanyama, kama ng'ombe anakula majani kwa miaka 7.
But in verse 22 it says, "But you his son, O Belshazzar, have not humbled yourself, though you knew all this."
22 anasema, "Na wewe mwanawe, e Belshazzar, hukujinyenyekeza moyo wako ijapokuwa ulijua hayo yote.
Instead, you have set yourself up against the Lord of heaven. You had the goblets from his temple brought to you, and you and your nobles and your wives and your concubines drank wine from them. You praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, which cannot see or hear or understand, but you did not honor the God who holds in his hand your life and all your ways."
Bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako. Na wewe na wakuu wako, na wake zako na masuria wako mmevinywea. Nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote, na Mungu yule ambaye pumzi yako imo mkononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza.
Verse 24, "Therefore he sent the hand that wrote the inscription."
Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake na maandiko haya yameandikwa.
This is the inscription that was written, "Mene Mene Tekel Parson."
Na maandiko yaliandikwa ni haya, "Mene Mene Tekel na Peresi."
This is what these words mean. "Mene, God has numbered the days of your reign and brought it to an end."
Na tafsiri ya maneno haya ni hii, "Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha."
"Tekel, you've been weighed on the scales and found wanting."
Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka.
"Peres, your kingdom is divided and given to the Medes and the Persians."
Peres, ufalme wako umegawanyika nao wamepewa wa Medi na wa Ajemi.
And so Belshazzar understood the meaning of the dream. He understood the meaning on the wall by the hand.
Na basi hapo ndipo Belshazzar akaelewa maana ya yale maneno yalipokuwa yaliokuwa yameandikwa
na kile kiganja cha mkono.
It was given to him that day.
Anasema yaliletwa kwake katika siku ile.
And look at verse 30.
Angalia katika nani mstari wa 30.
That very night Belshazzar, the king of the Babylonians, was slain.
Usiku huo huo Belshazzar mfalme wa Kaldayo akauawa.
He died that very night.
Akauawa usiku huo.
The last king of Babylon that Daniel served under was Darius.
Anasema mfalme mwingine wa mwisho ambaye alisaidiwa na Daniel kutoka kule Babeli ni Darius.
Daniel was exalted in the reign in this kingdom.
Anasema kwamba Daniel alikuwa akipata shida sana juu ya ufalme huu kupitia mambo ya mvua.
Let's look at Daniel chapter 6 starting with verse 2.
Tuangalie katika Daniel mlango wa 6 tuanzie mstari wa 2.
With three administrators over them, one of whom was Daniel, the satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss.
Na juu yao akaweka wakubwa watatu na Daniel alikuwa mmoja wao ili maliwali hao watoe sababu kwao mfalme asipate hasara.
Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom.
Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote.
You can see that even after several kings, he still has a character and actions of excellence.
Unaweza ukaona kwamba baada ya kupitia mambo yote aliyopitia, lakini bado alikuwa na sifa zile zile za kuwa mcha Mungu.
Verse 4. At this the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent.
Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Daniel kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake.
Finally these men said, "We will never find any basis for charges against this man Daniel unless it has something to do with the law of his God."
Ndipo wale watu wakasema, "Hatutapata sababu ya kumshitaki Daniel huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake."
So, he was faithful in all ways in the way that he served. He did not neglect anything.
Anasema kwamba alikuwa ni mwaminifu sana ambaye alikuwa katika kutekeleza sheria ya Mungu na hajawahi kuachwa katika jambo lolote.
So the only way that they were to catch him, they were to cause him harm, was something to do with the law of God.
Kitu chochote ambacho wangeweza wakamkamata nacho ili aingie hatiani ilikuwa ni kitu chochote ambacho kitahusiana na sheria ya Mungu.
Let's look at verse 7. The royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next 30 days except you, O king, shall be thrown into the lion's den.
Tuangalie katika mstari ule wa 7 unasema, mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu ambaye awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, ni mfalme utatupwa katika tundu la simba.
And verse 8. Now, O king, issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered in accordance with the laws of the Medes and Persians, which cannot be repealed.
Mstari wa 8 unasema, sasa e mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika.
So King Darius put the decree in writing.
Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku Daniel katika tundu la simba.
Verse number 10. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. Three times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before.
Mstari wa kumi, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake. Na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku. Akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo.
Daniel was faithful.
Daniel alikuwa mwaminifu.
In his servants, in his service, he did not neglect anything.
Katika kutoa, katika kufanya kwake huduma alikuwa mwaminifu na hakuwa akikataa jambo lolote.
Others in the kingdom and others in the king's service recognized this, saying there's no way we're going to catch him doing anything wrong whatsoever.
Na ndio sababu walishindwa hata wale ile mawaziri na wale watu wengine walishindwa kumkamata, kwa sababu wakasema kwamba hatuwezi kumkamata kwa jambo lolote lile labda isipokuwa sheria ya Mungu wake.
The only thing we can think of is something about the law of God.
Kitu chochote ambacho tunaweza tukafikiria hapa ni jambo lolote ambalo linahusu sheria ya Mungu.
And so they appealed to King Darius with his pride.
Na maapo tunaona sasa walikwenda kukata shauri lingine tena kwa mfalme Dario.
That all were to worship him for 30 days.
Kwamba watu wote wawe na mheshimu yeye kwa siku 30.
And we see Daniel not being negligent, but being faithful still to God.
Na tunaona kwamba Daniel alizidi kuwa na imani pale na imani kwa Mungu.
He went home.
Akaenda nyumbani.
Went upstairs.
Akaenda chumbani kwake.
The windows are open.
Madirisha yalikuwa wazi.
And he prayed how many times a day? Once.
Na alisali mara ngapi kwa siku?
Twice.
Mara moja, mara mbili.
Three times.
Mara tatu.
Facing Jerusalem.
Akiwa anaangalia ule upande wa Yerusalem.
He did not even hesitate.
Hakuwataka hata kukataa.
What is it that keeps you from keeping the law of God?
Hakutaka kukataa wala kuogopa kitu chochote ambacho kinamfanya yeye ashindwe kuitimiza sheria ya Bwana.
Are it the writings of ancient ones who did not speak truth but told of what they thought?
Hakuogopa kitu chochote kutoka katika maneno ya wale watu wa awali ambao walikuwa wanaongea maneno yao waliyoyafikiri wao na sheria zao pasipokuwa na hofu ya Mungu.
Is it because of current ones who teach on the radio or on television or on the internet, and they also teach that you are not to keep the law of God?
Nasema lakini pia sio kwa ajili ya hawa, usitaki kuogopa pia kwa ajili ya hawa watu wa leo pia ambao wanafundisha kwenye radio, kwenye TV, kwenye internet, lakini wanasahau kuiweka sheria ya Mungu.
For most that are deceived, it is of those ways, through those ancient writers from long ago who did not understand, or it is those that are following those currently speaking who still do not understand, who are outrightly deceiving you to break the law of God.
Anasema haijalishi kwamba utaruhusiwa kwa namna gani uivunje sheria ya Mungu, sio kwa watu wa zamani ambao walishakosea wakashindwa kuifuata sheria, au kwa ajili ya watu wa sasa pia ambao wanatengeneza sheria kwa sheria zingine, kwa namna yoyote ile hutakiwi kuvunja sheria ya Mungu.
Whether it be the state, whether it be family, whether it be friends, whether it be circumstances, whether it be old writings, whether it be new speakers, do not listen to any of them, but walk away into the light of God, His love and His law.
Haijalishi kwamba ni nani atakayekuwa anaongea, haijalishi kwamba ni mamlaka ya kinchi anasema, haijalishi kwamba ni watu kutoka umbali gani wanasema, familia, jamii au nani, ambayo itaweza kufanya wewe uweze kupingana na ile sheria ya Mungu. Siku zote unapaswa kufuata sheria.
And so we see him breaking the law of the state, worshiping God and not the king.
Anasema tunamaana tunamuona kwamba Daniel anavunja sheria ya nchi, lakini anamuabudu Mungu.
They come to him, they come to Darius and say, your servant Daniel, he's praying to the God of heaven and not to you. And so he must be thrown in the lion's den as you have decreed.
Anasema na hapa ndipo tunaona kwamba watu walimwendea mfalme Dario wakamwambia kwamba umeona umetoa sasa umesema kwamba tumwabudu tukuabudu wewe lakini Daniel amekwenda kule yuko anamwabudu Mungu wa mbinguni kwa hiyo anatakiwa atupwe kwenye lile shimo la simba.
And so turn to verse 14, chapter 6 verse 14. When the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him.
Anasema ukisoma katika mstari ule wa 14 sasa. Inasema kwamba basi mfalme aliposikia maneno haya, alikasirika sana akakaza moyo wake ili kumponya Daniel, akajitaabisha kumuokoa hata jua likachwa.
I found this very interesting when I was reading this in worship with my wife. I found this very striking and a contradiction to Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar was really angry. They didn't bow down to my statue. He was furious. Pick those guys up, throw them in the fire.
Anasema wakati wakisoma yeye na mke wake katika maombi ya asubuhi walikaja akaja akaona kwamba hili ni kitu cha ajabu sana kwa sababu mfalme Dario yeye alikasirika kwamba Daniel hajamwabudu yeye. Lakini akakumbuka mbona hapa huyu ameweza kujifanya awe mnyenyekevu kushusha hasira tofauti na mfalme Nebukadneza ambaye yeye alipoona tu hawajamwabudu mara moja aliahidi aliyatuma watu akawachukue watupe kwenye moto.
But Darius had a very different reaction. What was his first reaction? He's distressed. Oh no.
Anasema kwamba ukiangalia mfalme Dario yeye alikuwa na yeye amekuwa tofauti alikasirika kweli ndio ilikuwa kitu cha kwanza.
And what was he determined to do? He was determined to rescue Daniel and he made every effort until sundown to save him.
Anasema na kilichofuata baada ya kuwa amekasirika akajitahidi kujicontrol yeye mwenyewe lakini akataka amuokoe Daniel.
But the law of the Medes and the Persians once signed cannot be changed even by the one who signed it, even by the king himself.
Anasema lakini hali ilikuwa ni mbaya kwa sababu sheria ikishapitishwa na mfalme ameshaisign hakuna atakayeweza kuibadilisha hata yeye mfalme mwenyewe.
And so we read in verse 16, so the king gave the order and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, may your God, whom you serve continually, rescue you.
Tunasoma katika mstari wa 16 ule inaonyesha kwa inasema kwamba basi mfalme akatoa amri nao wakamleta Daniel wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Daniel, Mungu wako unayemtumikia daima yeye atakuponya.
It is this life in which we are to serve God continually.
Anasema ni sisi ambao tunaishi katika haya maisha ya leo tunahitajika kumtumikia Mungu siku zote.
It is in this life that our characters, our ways are to conform to his ways.
Anasema ni katika maisha haya haya ambayo tunaishi sisi kila siku tunajitahidi tunatakiwa tuishi njia zake Mungu alizotutengenezea ili tuweze kuufikia ufalme wake.
The life that we live, the way that we walk, is to be like the shadow of God, made like the shadow of God.
Anasema maisha tunayoishi, namna tunavyokaa na wenzetu kila siku, ni namna ambayo tunatakiwa tuishi maisha ya kuonyesha kivuli cha Mungu.
Verse 17, a stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the rings of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed.
Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu. Naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe. Then na kwa muhuri ya wakuu wake lisibadilike neno lolote katika habari za Daniel.
Then the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him, and he could not sleep.
Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake akakesha usiku kucha akafunga na vinanda havikuletwa mbele yake na usingizi wake ukampaa Danieli aokolewa kutoka kwa simba.
At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den.
Asubuhi mfalme akaondoka mapema akaenda haraka mpaka penye lile tundu la simba.
When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, "Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions?"
Mstari wa 20 ule anasema, naye alipolikaribia lile tundu, akamlilia Daniel kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena, akamwambia Daniel, "E Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa?"
Daniel answered, "O king, live forever."
Ndipo Daniel akamwambia mfalme, "E mfalme, uishi milele.
My God sent his angel and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight. Nor have I done any wrong before you, O king."
22 Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba. Naye ameyafunga makanwa ya simba, nao hawakunidhuru kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia, tena mbele yako e mfalme sikukosa neno.
The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him because he had trusted in his God.
Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Daniel katika lile tundu. Ndipo Daniel akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake.
At the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den along with their wives and children. And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones.
Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshtaki Daniel, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu.
Then King Darius wrote to all the peoples, nations, and men of every language throughout the land, "May you prosper greatly."
Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani iongezeke kwenu.
"I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel, for he is the living God and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end."
Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu, watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho.
"He rescues and he saves. He performs signs and wonders in the heavens and on earth. He has rescued Daniel from the power of the lions."
Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani, ndiye aliyemponya Daniel na nguvu za simba.
"So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian."
Basi Daniel huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi.
So we have three kings of Babylon.
Kwa hiyo tunao wafalme watatu wa Babylon, wa Babeli.
Nebuchadnezzar,
Belshazzar,
and Darius.
Na Dario.
We have several stories of Nebuchadnezzar.
Tuna hadithi nyingi kuhusu Nebuchadnezzar.
We have those of pride and destruction.
Na zile hadithi zake ambazo anatembea akiwa anajivuna sana.
And restoration.
Na pia kwa ajili ya pale alipofanyiwa sasa namna akarudi kuwa kuamini.
With Nebuchadnezzar understanding that the proud are taken low to humility and that God is in control of the kingdoms of men.
Na pia tunaelewa kwamba Nebuchadnezzar baadaye alikuja akaelewa kwamba nguvu zote zinatoka kwa Mungu.
And with Belshazzar, his lesson is one at the end of his life.
Lakini kwa Belshazzar tunaona kwamba yeye somo kwake ni moja tu mwisho wa maisha yake.
At the very last moment.
Katika dakika ya mwisho kabisa ya maisha yake.
But Daniel says to Belshazzar, wasn't your father an example to you? Didn't you know about this? Yes, you did.
Lakini tunaona kwamba Daniel alimuuliza mfalme Belshazzar kwamba huna mfano wa baba yako? Ukuwezi ukajifunza kupitia baba yako?
But still, you had the pride to take the goblets from the temple of God and to drink them in this obscene way with wine, with all your nobles and your princes, your wives and your concubines, praising the gods of gold, silver, bronze, and iron.
Lakini bado hujaweza kujifunza. Tazama, unakwenda kuchukua vikombe kutoka katika hekalu la Mungu, unatumia vikombe hivyo kunywa divai ukiwa uko na wake zako na makahaba wako na watu wengine, ili katika sehemu hii ambayo mnatenda dhambi kubwa mkiendelea kusujudu dhahabu, chuma, shaba na udongo.
And so was the end of his kingdom that very night.
Lakini usiku ule ndio ulikuwa mwisho wa falme ya Belshazzar.
And Darius was tricked by his pride still that all should worship him.
Lakini hiyo ilikuwa ni yote sababu ya tamaa yake na majivuno yake kwamba alitaka watu wote wamwabudu yeye.
But unlike the others, his immediate response was that of anguish. He was troubled that this was going to happen to Daniel.
Lakini kitu cha mwisho ambacho yeye alikuja dakika za mwisho alikuwa anajua kwamba yale yote mabaya yangekwenda kutokea kwa Daniel.
And he tried to save him.
Lakini alijitahidi pia kumuokoa.
But in the end he did recognize that God is the one who would save Daniel from the mouths of the lions.
Lakini hapa ni kwenye hadithi ya Dorio, lakini yeye hakuweza kuamini kwamba Mungu ndiye anaweza kumuokoa Daniel kutoka kwenye midomo ya simba.
And he had enough faith that he rushed to the lion's den and asked if God had saved him.
Lakini ni yeye ambaye alipata busara akakimbia kwenye lile tundu la simba akwenda kumuuliza Daniel, vipi Mungu amekuokoa?
Let us be faithful in all things, neglecting no good work.
Sasa tuote tunafunzwa hapa kwamba lazima tuwe na imani, tuwe waaminifu mbele za Mungu na tuache kazi ya Mungu ifanye kazi juu yetu.
Let us not be prideful in our understandings, but to stand firmly upon the word of God.
Sisi wote tunatakiwa kuacha majivuno na tusimame mbele kwa kumtegemea Mungu.
And even as the rock that is cut not by human hands from the mountain is come to destroy the kingdoms of men, may the rock, the stone in which the commandments are written, come and smash those sins that remain in your life.
Anasema, na kama ilivyo kile kipande cha jiwe ambacho kilikatwa kutoka kwenye ule mlima ambacho kilikatwa jiwe lile lilikatwa na binadamu, tulikubali sasa lije litupwe, lije libomoe dhambi zetu ambazo zimejengeka katika nafsi zetu.
Let's pray.
Tuombe.
Heavenly Father, we thank you for the life of Daniel and how you worked through him.
Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya Daniel na pia tunashukuru kwa namna gani umejidhihirisha kupitia yeye.
In the reign of Nebuchadnezzar, of Belshazzar and of Darius.
Katika nyakati za Nebuchadnezzar, Belshazzar na Dario.
We ask that our lives be purified, that the sins that are established in our lives be broken to pieces, and that we may come before you humbly.
Tunakuomba Mungu Baba, utusaidie zile dhambi zetu ambazo zimeanzishwa katika maisha yetu ziweze kubomoka vipande vipande na tukiwa tunakuja kwako tukijinyenyekeza.
May nothing that we have stood upon as a foundation apart from you, apart from Christ the rock, remain under our feet.
Na pia tunaomba Mungu Baba, mambo yote yale mabaya tuliyojifunza ambayo sio mambo ya kupendeza wewe, ambayo yanatakuwa yamekijengwa katika msingi wa Yesu ambaye ni mwamba, tunaomba mambo yote hayo yaweze kubomolewa ndani ya nafsi zetu.
And may we, like those in the upper room, be baptized with the Holy Spirit, with power and with a desire and strength to do all that is right according to your law.
Na utuwezeshe sisi tuwe kama wale ambao watabatizwa katika kile chumba cha juu ambacho watabatizwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tuwe na nguvu za kufanya mambo yote yale ambayo ya sheria yako inatupasa kuyafanya.
We pray in Jesus' name. Amen.
Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
Tofauti na walivyo mdani, kazi weka kwa ajili yetu. Ninakuwa salama, ninapozitunza na kutenda alivyo sema. Tofauti na hivyo, ninajihatarisha maisha yangu mimi mwenyewe. Amri nne uhusiano na Mungu, nazo sita kwa wanadamu wenzetu. Ninakuwa salama, ninapozitunza na kutenda alivyo sema. Tofauti na hivyo, ninajihatarisha maisha yangu mimi mwenyewe. Amri nne uhusiano na Mungu, nazo sita kwa wanadamu wenzetu. Amri nne uhusiano na Mungu, nazo sita kwa wanadamu wenzetu. Tafakari hivi ingekuaje, tungeishi pasipo sheria. Kwa mtu afanye apendavyo, bila shaka ni hatari kubwa. Tafakari hivi ingekuaje, tungeishi pasipo sheria. Kila mtu afanye apendavyo, bila shaka ni hatari kubwa. Ninakuwa salama, ninapozitunza ona kutenda alivyo sema. Tofauti na hivyo, ninajihatarisha maisha yangu mimi mwenyewe. Amri nne uhusiano na Mungu, nazo sita kwa wanadamu wenzetu. Amri nne uhusiano na Mungu, nazo sita kwa wanadamu wenzetu.